Tous chaleureusement, ceux qui maintenant sont connectés pour écouter, voir la parole de ce jour. Il a plu au Seigneur de reprendre son serviteur à la maison.
Imana yashimye gucyura umugaragu wayo mu rugo ariko nkuko yabisezeranije turabisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana nkuko yabidusezeranije umwami ntabwo yadusize
si vous m'aimez vous garderez mes commandements et je prierai le père
ni munkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data azabaha undi mufasha kugira ngo ahore muri agumane namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kandi abana namwe kandi azaba muri mwe sinza basiga nk'imfubyi ahubwo nzaza aho muri
encore un peu de temps et le monde
hasigaye
le monde ne me verra plus mais vous
umwanya muto abisi ntibabe bakimbona ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho
en ce jour là lui verset 22
uwo munsi muzamenya ko ndi muri data nawe namwe mukaba muri njye nanjye nkaba muri mwe ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke Yuda utari Isikariyota aramubaza ati databuja bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka bisi Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data wantumye ibyo bibabwiye nkiri kumwe namwe ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye ni we uzabigisha byose abibutse ibyo nababwiye hano turabona tugereje na mwene data Frank nubwo rwose nk'abantu tumukumbuye tutakimubona ariko umwami wacu ntiyadusize nk'imfubyi yaduhaye umwuka we atuyobora mu kuri kose kandi azakomeza kutwigisha azakomeza no kutuyoboza umwuka we kugeza ku munsi uhebuje wo kugaruka kwe nibyo nibyo twiringiye kandi turaguma mu kwizera twizeye ko byose umwami azabirangiza neza mu itorero rye dusengere hamwe data wo mu ijuru ukiranuka amashimwe guhimbazwa icyubahiro kuramwa byose bibi byawe ku bwo kugira neza kwawe ku bw'umurava wawe ku bw'ubufasha bwose uduha mwami turagushimiye kubw'amagambo nk'aya tumaze gusoma ntabwo twasigaye twenyine ahubwo watwohereje umwuka wawe uzatuyobora mu kuri kose duha umugisha uyu munsi uhe abaririmbyi bose abacunguwe bose bazinjira bazaririmba icyubahiro cy'umwami mbega bizaba bimeze bite bizaba bimeze bite icyo gihe tuzavuga ururimi rumwe icyo gihe mwene data kupfera ntabwo azaba agikeneye gusobanura twese tuzavuga ururimi rumwe mbega uko bizaba bihebuje mutekereze ko bizaba vuba cyane ni vuba cyane kubw'ubuntu dushobora kuba umwami yahamagariye gusohoka yatwereka yatwereka imbabazi ze yatweretse urukundo ku buryo dushobora kuza kuri we ariko kuko yadukunze natwe dushobora kumukunda no mutima wose nifuza ko urwo rukundo rw'Imana ruhinduka rwinshi buri wese kubwe mu mutima we nkuko urukundo rwe yarudukunze mu byukuri ni rwa rukundo rumwe mutekereze niba urwo rukundo rw'Imana rwashoboraga kugira uburebure cyane muri twe urukundo tumukunda bikangana nkuko we cyase bikaba nkuko we yadukunze bibaye uko bise byagenda bite mu mitima yacu byagenda bite mu buzima bwacu umwami aravuga ati iki nicyo isi yose izamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana nkuko biri muri Yohana 13:35 urukundo rw'Imana ruboneye rurengeye iby'umuntu byose ibyo ndabyifuriza ibyanditswe byera biravuga ngo urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu n'umwuka wera Yohana 5:40 hari benshi bavuga yuko bahawe umwuka wera ariko niba urwo rukundo rw'Imana atari rwo pfundo atari rwo rusunika byose niba urwo rukundo rubuze rero no kuvuga indimi za kera n'indimi nshya bihinduka nk'icyuma kirangira bihinduka nk'inzogera ivuga ntacyo nta gaciro babifite nta buremere babifite muzi neza iyo ikintu kiri kuvuga gutyo icyuma kivuga gutyo kirangira gutyo muzi ko ari icyuma kirimo ubusa ari ngunguru irimo ubusa mwami wera turi inzabya ariko inzabya wuzuzamo imbaraga zawe ndatekereza mwese mwumva muguwe neza mwumva muhawe ikaze hano hantu ntabwo turi abantu bashaka ibinezeza byinshi munezero biremeye mwinshi ku kibwirizwa cyabwirijwe umumaro umwanya munini tuha ikibwirizwa umwanya w'ikibwirizwa kibwirizwa hano nyuma twifuza ko babona mwese mwini data Branham nkuko yivuze hagomba kubaho ikirere cyiza byose igomba kuba bihuje inyigisho imibereho ibintu byose biri mu itorero no mu bwami bw'Imana byose bigomba kuba bihuje ni koko buri umwe akaba ahuje na mugenzi we kuhuje n'ijambo ry'Imana tukaba muri ubwo bumwe muri ubwo busabane buva ku Mana ejo hashize twabibwiye abasore bari bari hano intego yacu ni ukuba itorero mu buryo bwa Bibiliya nk'uko ryahoze mu itorero ryabanje rero tuba tuvuga ukuri iyo tuvuze tuti ntiturahagera ariko turacyari mu nzira ariko turi mu nzira ntabwo dushaka guhagarara mu mwuka ahubwo turashaka kujya imbere Imana idufashije kugeza igihe tuzaba tubonye isezerano rya nyuma risohora nta kintu na kimwe kizabura gusohora mu byo umwami yadusezeranije byose twasomye ndetse twumvise ya 37 yo muri Zaburi 37 harimo amagambo amwe n'amwe wavuga ngo y'urufunguzo y'ibanze twatangariye twabonye uburyo ubwenge bw'Imana buhebuje ubwenge burimo byose ukubiyemo byose uvuga ku ingingo yose yari yose mbese nihe twabona ikibazo ikibazo cya Bibiliya kidafite igisubizo muri Bibiliya Imana yateguye byose ibintu byose yabitekerejeho ikingenzi nuko natwe amagambo tuyaha agaciro Zaburi 35:7-7 numero kwa gatatu
quelle parole oh la condition et la promesse sont toujours liées ensemble verset 4 fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire verset 5 recommande tes voies au Seigneur et confie-toi
witeka umwishimire wereke inzira za witeka nawe azaguha umugisha amen hari igihe tuba tutakiri kubona mu nzira uburyo ibintu biri bukomeze nibwo ijambo ry'ihumure nkiri rivuga ku murongo wa 5 Zaburi 35 ngo witeka mumenyesha inzira zawe nawe azaguha guhirwa dushobora ku
garde le silence devant le Seigneur.
Kumwegurira byose tugatuza. Murongo wa 7 ngo uturize muri we uceceke.
Ainsi de suite nous l'avons lu tous ensemble.
Nuko ugakomeza twabisomeye hamwe twese. Wenda nashaka gusoma indi mirongo 2 ya Bibiliya mu kubanza kureba umwe mbere uko tureba uwundi.
Ni
ibaruwa yo mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 24 wenda ukagera kuri 23
Abakolosayi que je dois endurer pour vous et je complète en ma chair
24 none nishimiye amakuba yanjye yo kubganyu kandi bisigaye kubyo Kristo yababajwe mbishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye ku bw'umubiri we ari we torero iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu kugira ngo mbwirize ubuntu mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose amen.
Arrêtons-nous un peu ici.
Do hagarare hano gatoya. Paulo
se savait avoir été placé
yaraziko
au service de Dieu.
Yashizwe mu murimo w'Imana.
Dans l'église.
Mwitorero.
Il se savait avoir reçu
de yaraziko yahawe n'Imana ubukozi inchingano. Atari mucyuka ahubwo mu buryo buhuye n'ibyanditswe aya magambo yavuze nicyo asobanuye ngo kugira ngo mbwirize ijambo ry'Imana mu buryo butunganye ni herezo ry'umurongo wa 25 Abakolosayi igice cya mbere Imana ikora ibintu byose mu buryo buhuye n'ijambo ryayo ibintu byose yabiremesheje ijambo ryayo ry'imbaraga byose yabitegesheje yabitegekesheje ijambo ryayo yaravuze maze biraba nibyo akanwa ke kavuze byose bihoraho iteka ryose niko rero
qui est celui qui entend
o no kumenya umwanya waryo ubu ngubu ariko mu byukuri uko niko biri byose hamwe n'itorero byose byateguwe bishyirwa mu mwanya mu ijambo ryabyo kugera ku
l'enlèvement de l'église
ubwo byose bizasohorera ndetse ukagera no kwizamurwa ry'itorero ndashaka nanone gushingira ku ijambo ryo muri iki gitondo ngo tubone amagambo make aduhugura mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 18 hano bivuye mu kanwa k'umwami turahabwa amabwiriza y'ibyo dukwiriye gukora no n'uburyo dukwiriye kwifata. Matayo igice cya 18 uhereye ku murongo wa 23. Umurongo wa 21. Ariyo duhera, nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarira kangahe? Ngeze karindwi. Murongo wa 22. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza karindwi, ahubwo yuko ugeza mirongo irindwi karindwi. Murongo 23. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Murongo wa 24. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu 10,000. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganire nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo ijana, aramufata aramuniga aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Murongo 33. Ntiyakunda ntiyabyemera, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. 32. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. 34. Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho amarira kwishyura umwenda wose. 35. Nagenda mu mudendezo, ariko natwe tukwiriye kwemerana hagati yacu yuko mwene data nawe yahabwa umudendezo, yarekurwa mu mudendezo, ni abaye nawe yaducumuyeho. Nk'uko natwe tubabarirwa twese abacumuye ku mwami, hano umukiza wacu yarabishimangiye by'umwihariko. Ku murongo 32, Matayo 18. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, kuko wabinsanze. Tuza dusanga umwami tukamusaba imbabazi, ariko imbabazi tuzakirana ishimwe. Hanyuma bigenda bite? turagenda tugafata umuntu wenda waducumuyeho tukamusimbukira tukamuniga. Uko niko byanditswe hano. Ndashaka kongera kubisoma kugira ngo mwumve by'ukuri ko ari uko byanditswe. Matayo 18:28, ariko umugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo ijana, aramufata aramuniga, aramubwira ati nyishyura umwenda wanjye. Twabona yuko uyu mugabo ntacyo yari yarigize asobanukirwa ku rukundo rw'Imana, ntabwo yarigeze asobanukirwa imbabazi z'ibyaha, ntabwo yari yarigeze amenya imbabazi. Nta n'ubwo yari azi ko yababariwe, kuko iyo biba bityo ntiyajyaga kugirira atyo mugenzi we. Nukuri si ukuvuga ngo mu buryo bufatika umuntu asimukira mugenzi we akamuniga, ariko hari igihe bijya biba. Ndatekereza yuko hano harimo isomo rinini cyane. Ndashaka kuvuga yuko hari igihe bijya biba hagati muri twe, ugasanga dufite ibyo dushinjana. Ibyo ntitwe dukure kubikora na gato, nk'uko Imana nta kidushinja, nta kitubaraho muri Kristo, ahubwo mu buryo bufatika rwose yatubabariye ibyaha byacu. Ibyaha by'umwe wenda byari bito ugereranyije n'iby'undi. Urabona uyu yari idenariyo 10,000, uyu undi ni 100. Birasaba ngo tubyumve neza. Niki cyahariwe, niki cyababariwe? Aho kwigera yishime, asimbuke, abyine, aragenda maze asimbukira ijosi rya mugenzi we, aje avuga ati nyumva noneho, ubu noneho niwe ugezweho. Akugera yishimire ko yababariwe, igicumuro cye cyakuweho. Sinzi niba twese twemeranya, niba umwami aritwa avugisha cyangwa se niba ari wowe nanjye avugira, nk'uko kiriya gihe yavugishije abigishwa n'abantu bari imbere ye, niko natwe uyu munsi atuvugisha atubwira. Tugeze ahantu ijambo ry'Imana ntacyo rikitubwira tugarica ku ruhande. Bene data, icyo gihe ikibazo kiba kigeze kure cyane. Tugaruke mu gihe ijambo ni kenshi rwose. Ninde wabishobora? Byashoborwa n'utafite icyo abarwaho, kuko nawe ntacyo abara kuri mwene se, ntacyo abara kuri mugenzi we. Izo nizo mbabazi z'ukuri. Ntugire ikintu na kimwe ushinja mwene so, ntihagire ikintu na kimwe umubaraho nk'umwenda, ahubwo za mbabazi Imana yaduhaye natwe tukazitanga, tukabishyira mu bikorwa mu buzima bwacu. Ibyo ni ngombwa kuri ibyo bivuga yuko tudafata ibyanditswe mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero gusa ngo tubisome, ahubwo tugasaba Imana yuko bibasha no gusohora muri twe. Petero urwandiko rwa kabiri igice cya mbere uhereye ku murongo wa gatatu. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso nziza. Umurongo wa kane ngo
C'est par elle qu'il nous a donné les précieux.
Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Uyu murongo no w'ingenzi cyane tukarokoka ibishaka kutujyana mu irimbukiro tugasangira kamere y'Imana. Si ibintu dushobora gutekerezaho ahubwo ni ibintu duhabwa, ni ibintu tugomba kugira. Kuki byanditswe bityo mu byakozwe n'intumwa? Wende sahari ni muri Luka ngo turi ubwoko bw'Imana.
Muri
Bibiliya y'Igifaransa ivuga ngo ndakoze intumwa 17:18 niba ngo niwe twakomotseho. Niba rero twarakomotse kuri data dukwiriye kugira ingeso za data mu ijuru. Mu mvugo imenyerewe hano bavuga bati ni gake abana basa n'abandi bantu batari ababyeyi babo, no mu buryo bw'umwuka abana basa na se. Imana yacu niyo data. Twifuza ko rero iyo mbuto yaguye muri twe Imana ihindura nzima. Twifuza ko imbuto y'Imana igwa muri twe, umwuka w'Imana ugahindura iyo mbuto muri twe nzima, kugira ngo natwe tubashe gusangira kamere y'Imana. Atari ibyo, ibindi byose bizaba birimo imigambi myiza yacu, ariko muri iyo migambi yacu hakabamo kurimbuka. Tugomba kugira umwitozo wacu, umwitozo ukomeye wuzuye hamwe n'Imana, tugahinduka abafatanyije kamere y'Imana. Hanyuma ku murongo wa gatanu haravuga muri Petero urwandiko rwa kabiri igice cya mbere ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose wo kwizera mukongera ingeso nziza aho ugakomeza. Aho naho ntidushobora gutuza tuvuge ngo ibindi byose bizaza. Muri twe tugira icyifuzo gikomeye cyane
devenir participant de la nature divine.
Uru nurutonde turi kwerekwa hano
qui font partie de la vie spirituelle
et
de la vie divine de chaque croyant
qui doivent ingeso zikwiriye kugaragara mu wizera wese. Bwa mbere hariho kwizera, kuko hatariho kwizera nta ntambwe n'imwe watera imbere. Ariko kwizera ni kugomba kuguma hamwe, tumenya yuko mu mwuka harimo gukura. Nta muntu n'umwe ukwiriye guhagaragira ku mwitozo umwe, ahubwo dukwiriye gukwegera imbere. Aravuga muri Petero kabiri mumaramaze kugira ngo kwizera kwanyu mukongereho ingeso nziza. Hanyuma arakomeza, nibyo mbese ingeso nziza ni iki? Mu by'ukuri ibyo byose ni imico, ni kamere y'Imana. Nibyo aravuga ati ingeso nziza mwongereho kumenya. Kumenya kwa mariki kubaye kudatwikiriwe muri kamere y'Imana. Icyo gihe uko kumenya gutera ubwibone. Wanyeganyega gato umupira ugaturika icyo gipira cyabyimbye. Mu by'ukuri ibintu byose bikwiriye kuba biboneye bitunganye. Nuko aravuga ku murongo wa gatanu ngo kwizera mwongere ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda. Iki gice nacyo ni igice kidasanzwe. Kwirinda cya kwifata nturengere, ibyo si bya buri wese, ariko Imana ibidufashije byose birashoboka. ntabwo dukeneye kubizana ubwacu cyangwa kubikora ubwacu ahubwo Imana niyo ibiduha mutekereze yaba ibi byose dushobora kubizana imbere y'Imana ndibaza nikiye kindi yakenera kuduha oh nge nta kintu mfite na kimwe cyo kuzana byose mwami ari wowe ubimpa tuzana ibyo adakeneye akabi twambura akabidukuraho akabijugunya inyuma ye mu nyanja yo kwibagirwa maze akaduha ibya hagarara imbere ye bikemerwa nibyo ku murongo wa gatanu aravuga ati ngo kumenya mu ndereho kwizera mukongere ngeso nziza ngeso nziza muzongere kumenya kumenya mukongere kwirinda kwirinda mukongere kwihangana kwihangana mukongere kubaha Imana kubaha Imana mukongereho gukunda bene data gukunda bene data mukongereho urukundo murabona kimwe gifatanye n'ikindi kandi byose birajyanirana rero ntibiba bikiri umuhate wacu ahubwo ni urukundo ruba rwivugira kandi urukundo rw'Imana ruzagaragaza ibikenewe byose muri buri umwe wese muri twe amen murongo wa karindwi kubaha Imana mwongereho urukundo rwa kivandimwe urukundo rwa kivandimwe mu rwongereho urukundo rusange noneho mu murongo ukurikiraho hazaho imburi murongo wa munani Petero wa kabiri igice cya mbere ngo kuko ibyo bintu byose nibiba muri mwe bikagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo amen n'umurongo wa cyenda kandi rero utagira ibyo abari impumyi ireba ibiri hafi gusa akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera murongo wa cumi icyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato murongo cumi na rimwe ngo ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ari we n'umukiza wacu amen twumvise ibiri kuvugwa mfite icyifuzo kimwe gusa nuko umwami twese yabidushyira imbere rwose mu mutima bigahinduka icyifuzo cy'amasengesho yacu tutaciye ku ruhande tukaza imbere ye tukavuga tuti twifuza kumera nk'uko ubivuga hano ariko ntiturahagera kandi ntitwashobora ubwacu na rimwe kubigeraho ntitwashyikira ibi bisabwa ku bwacu mwami gira ikintu ukora muri njye ku bw'ishimwe ry'ubuntu bwawe ijambo ryawe umwuka wawe n'amaraso yawe bikore n'imbaraga nyinshi muri njye muri twe ku buryo hagira ikintu gishya ikintu kiva ku Mana kigaragara atari kumenya ibyo dusanzwe tuzi ahubwo ibi byose birahabira kenewe ni nk'umunyururu kandi umunyururu wose ukomera bingana na gace kawo korohereye nibyo ibyiza byitore ibyiza bya buri muntu wese buri gice cyose kibe kikomeye kugira ngo kibashe kwihanganira ibigeragezo murabizi ingene mu buzima bwa hamyisi ndetse no mu buryo bw'umwuka hajya hazi ibigeragezo twabi ni nk'amaroza amaroza ni meza ariko nukitonda amahwa ari ku ruhande ibyo tubyitegurire umuntu utari wageragezwa azageragezwa umwe mu buryo bumwe undi mu bundi buryo umuntu utari wa suzugurwa azasuzugurwa mu byukuri ibintu byose Imana yaduteguriye byose bizasohora hari igihe ibyo bidapfa kuba gusa kuko nta kiza kiri cyonyine ndetse no mu bigeragezo abantu b'Imana bageragejwe ukagera ku herezo ry'ubuzima bwabo twibuke abari bari mu rwobo rw'intare bari mu itanura ry'umuriro cyangwa se abantu b'Imana bose n'ibigeragezo banyuzemo tuzi yuko bashoboraga kuvuga bati na nubwo Imana yacu itadukiza Nebukadinezari we umenye yuko cyakozwe n'amaboko y'umuntu kitari kitaba Imana dusenga ni igishushanyo gisengwa kandi ntidupfukamira icyo gishushanyo nkuko biri muri Daniyeli 3:17 umugabo nk'uwo kuba yarakara ibyo birumvikana maze itanura ry'umuriro ricanirwa inshuro 7 ariko Imana ni n'Imana y'umuriro ibigerezo tunyuramo gukara kwabyo bizatugira umumaro gusa wo kutwoza kugira ngo tuvemo dutunganyijwe murabizi yuko igihe zahabu yo itunganywa inkamba zose zivaho hagasigara by'imbere bikenewe byakoreshwa amen kwizera kwacu nako gukwiriye kuboneka ko ari uko igiciro cyinshi kurusha zahabu itunga inywa n'umuriro mu rwandiko rwandikiwe itorero rya Laodikiya mu gice cya 3:18 haranditswe ngo ndakugira inama ungureho zahabu kandi zahabu y'Imana by'ukuri iba yatunganyijwe inshuro 7 rero iki kintu tugifate n'umutima wose umunsi umwe cyase uruhande rumwe igihe urukundo rw'Imana rwatugaragariye mu mbabazi zuzuye no mu guharirwa imyenda yacu yose urwandiko rw'ubwanzi rwadutandukanyaga rwaturegaga rukurwaho urusika rw'ubwanzi rukurwaho nuko uwahawe imbabazi nawe azihe abandi ni kenshi natekereje kuri uyu murongo wa hanyuma numero 35 twari twahasomye Matayo 18:35 twari twasomye ariko kugira tutabyibagirwa dogera amasome 18:35 na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima amen kandi uwababariye n'umutima we wose akomeza gukunda n'umutima we wose uwashobora gukunda n'umutima we wose abashobora no kubabarira inshuro 7 inshuro 70 karindwi inshuro 70 murabizi ibyacu twese uyu munsi umwe ni ugwa 3:12 kugera ku 14 uduharire imyenda yacu nkuko natwe twayihariye abayirimo abarimo imyenda yacu ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi kuko ubwa 14 kuko nimutababarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru atazabababarira 15 cyose nyuma yo kuva aya magambo dukwiriye kwibaza ngo mwami mbese ibi byose twarabikoze mbese ibi byose twahagarara imbere ya tukemerwa mbese twagize kamere y'Imana murabizi umwami wacu kugira ngo natwe tubone uko duhabwa kamere y'Imana binyuze mu muzuko tuzahabwe imibiri iyo guhindurwa utubane n'umwami iteka ryose umwami umwami abiduhe umwami aduhe iby'ijambo rye rivuga subyakire no kwizera buri mwese muri twe maze ribashe gusohora icyo ryatumwe nje nanone iri jambo ryo mu Korosayi gice cya mbere mu 25 ngo itorero nabereye igisonga mbihawe n'inshingano Imana yampaye ku bwanyu kugira ngo by'ukuri ushobore kubwiriza mu buryo butunganye ijambo ry'Imana. Nibyo ijambo ry'Imana riratunganye, Imana yarihishuye mu buryo butunganye, naho guhishurirwa kwagiye kuza ibyo byose tubihuje Imana ibidufashije tubona guhishurirwa gutunganye kw'Imana muri Yesu Kristo, tubona imbere yacu guhishurwa gutunganye kw'ijambo ryayo n'ubushake bwayo, kandi mu kwizera tubona imbere yacu kugaragazwa guhishurwa kw'abana b'Imana. Mu Baroma igice cya 8 hagaragaza ko ibyaremwe byose biniha bitegereje guhishurwa kw'abana b'Imana. Turi abana b'Imana ariko ibyo bikwiriye kugaragara nk'uko bikwiriye, dukwiriye kuboneka, kandi muzi neza ko iri jambo guhishurirwa bisobanura ibyahishuwe. Byahishuwe bisobanura guhishurirwa. Ntabwo nzi ikigiriki rwose, nimubyibazeho nimuhagarika ku mutima, ntabwo nzigera nyiga. Ariko ijambo guhishurirwa, iryo jambo ryoroheje ryitwa guhishurirwa, ryitwa guhishura ibyahishuwe. Nibyo ikintu cyahishuwe cyatwikuruwe. Bibiliya yari itwikiriwe n'igitambaro bisaba ko ibyihishe inyuma bihishurwa, twikururwa. Nyuma yo guhishura ntawe ukeneye gutekereza ibyaba bihishwe ahubwo bigaragara. Bakundwa, niba Pawulo kiriya gihe yarandikaga ashorewe n'umwuka ko ibyaremwe byose biniha bitegereje umunsi abana b'Imana bazahishurwa, abana b'Imana ni kuvuga uko niko biri mu nyandiko y'umwimerera ngo umwana w'Imana sicyo bisobanura. Urugero rushyitse rwa Kristo tukava mu cyo tujya mu wundi tukajya mu kuri, tukava mu kuri tujya mu kundi mukurushijeho. Niba Pawulo yarabivuze icyo gihe ndetse n'uburyo yarabitegereje n'igishyika cyinshi, rero dushobora no kubaho, dushobora kubaho mu gihe ibyo bihishurwa by'ukuri. Koko hari ikintu kimwe cy'ukuri 100%, nuko ibigomba kubaho byose bizabaho muri iki gisekuru. Ariko ni nako nanone ko ari ukuri rwose ko nta wuzi ngo iki gisekuru kizangana gityo, kizangana gitezeho kingana gute. Ndashaka kubivuga ubungubu mu buryo bwumvikana, ku bwende mu buryo bwumvikana, kugira ngo hatagira uva hano agatangira kubara akavuga ngo iki gisekuru cyatangiye muri 48 na kangahe 33. Ibyo byose nta gaciro bifite. Ikintu nitayeho ni kimwe, turi igisekuru ubuhanuzi bwa Bibiliya busohorera. Kandi umwami wacu aravuga ati, nimubona ibyo byose muzatangire, nibitagira kubaho muzubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu muba muzi ko kwegereje. Amen. Ntabwo tukwiriye kubara ikintu cyari cyo cyose. Rwose ndashimira ko iryo somo ari ryo ryangoraga cyane ku ishuri. Hari abantu bibwira ko nzi imibare, ako kari agaciro ko ku ruhande, kano ku ruhande. Imana yacu idushakira ibyiza, idushakira ibyiza cyane ku buryo tutashobora kubibara, tushobora kubigereranya, habe no kubyumva. Kandi izakora ku buryo kw'amaherezo itorero rihebuje ku iherezo ryuzuye umwuka w'Imana risa n'ishusho y'umwami, azakora ku buryo rijyanwa gusanganira umukwe nk'uko umugeni warimbishijwe, hanyuma akazamurirwa gusanga umukwe mu bicu byo mu ijuru. Haleluya. Sinzi niba none hakenewe nk'umuntu utuyobora tubanziriza. Umwami wacu wamanutse kugira ngo aduhe agakiza ke, yaravuze aya magambo ngo nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, nk'uko kuri Matayo 16:18. Kandi yaravuze ati, ngiye kubategurira ahanyu maze nzagaruka bajyane hamwe nanjye kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Yohana 14:2. Azagaruka vuba. Ayo magambo niyo dushobora guhumurizanya. Umwanya dusigaranye tuwukoreshe mu kwegera umwami.
Lorsque le Seigneur viendra, oui, nous ne serons
kandi
vraiment plus retenus par
umwami nagaruka nta cyadufatira hano muri iyi si icyo ari cyo cyose, ahubwo tuba dutandukanye nayo rwose. Nk'uko umuririmbyi aririmba ati, nshikuze muri iyi si, kwizera kwanjye ugukomeze, ume umutima ugororotse, ume aya magambo. Urukundo Imana yadukunze rwamusunitse kuducungura, urwo rukundo rube muri twe, tuyikunde ndetse tunarukundane. Urwo rukundo rw'Imana niruba muri twe, icyo gihe muzi ibyanditswe bakuru Ntobambere 13 ngo icyo twakwisuzumurizaho niba dufite urwo rukundo cyangwa niba tutarufite. Gushyirwa mu bikorwa kwarwo nibivugwa hariya mu Bakorinto. Imana irashaka twese kubiduha kubw'ubuntu, izina rye rishyirwe hejuru rihimbazwe. Amen. Duhaguruke dushimire umwami n'umutima wose kubwa buri jambo rye ryose, kubwa buri sezerano ryose, kubwa byose. Turashaka kubikora mu kwizera, nibyo ndetse n'ibyifuzo nabyo turaza kubizana imbere y'umwami we ushoboye gukora byose. Hari nta na kimwe atashobora gukora. Ndetse twumvise ko tumushyikira binyuriye mu kwizera, kandi ko byose bishoboka. Data mu ijuru, ndagushimiye n'umutima wose kuba udushoboje guteranira imbere yawe. Amaso yacu arareba mu mukungugu twaturutsemo, ariko mu kwizera twubura amaso tukakubona, tukakureba aho tuzaba vuba ngaha. Mwami, ndabona ubukene bwanjye kandi twese turabona ubukene bwacu. Mwami mukiza ukiranuka, yaba twadushoboye kwifasha ubwacu ntitwari gukenera ubufasha bwawe.
Tu n'aurais pas eu besoin de venir. Fidèle maître,
mwami,
nous sommes impuissants et faibles.
Ukiranuka turi abanyantege nke, ni wowe dutegeye amaboko twumva nta mbaraga. Icyo utubwira mu ijambo ryawe turacyizera, kandi uratubwira ngo naragucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Haleluya, amen. Izina ryawe ry'icyubahiro rishyirwe hejuru. Mana, ikiranuka nk'uko watubabariye umwana wa Yesu Kristo mu buryo bwuzuye, niko natwe dushaka kubabarirana ntitwongere kwibuka ibicumuro, kuko nawe wibagiwe byose, byose wabijugunye mu nyanja iyo kwibagirana. Ntitwabyizera. Oh Mana, urukundo rwawe ntirusanzwe, urukundo rwawe nirw'igiciro cyinshi. Ushimwe ko twiyumvamo ko udukunda. Ni ukuri twumvise urukundo rwawe, twararwakiriye. Mwami ukirana kuri mu ijuru, wiyerekane bidatinze, urukundo rwawe rusukwe rusabe imitima yacu kubw'umwuka. Mwami mukiza, ushoboye kubikora. Haleluya, icyubahiro, icyubahiro kibi cy'izina ryawe rihebuje rya Yesu. Haleluya, haleluya, icyubahiro kibi cy'Imana. Amen. Amen.